Paul mkulembeze wa Uganda era kwatidde ekibiina ky'NRM bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda ali mu bitundu ebyaddesi bukiika kanungu yagenze okuba nakibwa kyanoonya akakwalulu akanamuza mu ntebe y'obukulembeze kwa mutwalo katono nnyo so olw'okubanga bw'otyo owulira ate nabyo ebiva e kanungu
kyene kyentakumanya abuka mbituiremu lero wikasenahanguwe ogwa yorobi nasiku nyo mbazi ogwabache nkaza nevyone vya marwaro vyone vya birumu report so mbwene vyona hamwe nye ntunguki
ivina singa ukunsungu.